mbogo chakula nyiseta mumitemu natuma temete me Uganda mpya ngabweri fana nebe mwabesimi mwanizo rokati kulini antigula kutekeri umwenda mwewandika kabanda kubakerere kendeza yokole dabalo zili kususute bantu bagala kachusa bulamu bwabwe abenzungu babaddewo naye nga byagala Ronald Reagan America mwesimya yali muyimbi waraga mulonyereze kafero file ne basudde bafadda abakaliyo kibanja babakekenya babezawo ddala maka gaabwe era n'obulamu bwabwe bangi bwakyuka abafu batondawo emirimu weewuunye babalamu balimba tayiga bayengeza simanyako w'ebitaano kwe yasinzidde okulaba nga katongo kamwe ekyonzira musajja mukulu gakulemye okwemyusa okudayinga nviirigo walutambudde nina oluyimba lwesikatirindirira awamu n'obubwabwo obukutembeeta siva ku mulamu amatumo ganjegeke mwabayaaya n'okujja mu Uganda empya kirikulawo oluggi lwa Uganda empya kwekwekasanya n'eryettembe ly'obuntu obwenkanya mu ffenna mu busuubiremu n'enfuga y'amateeka mu Uganda empya bukenu zino obulyako ebyo mu byerabire ensimbi y'omunnansi obutagijyajyamya tugenda kuzimba obumu mu Uganda empya n'entalo byezaakosa tubibumbiire ebyobulamu ebyenjigiriza n'amazamba yonjo enguudo n'amasannyalaze mwetegeke Uganda y'obuyiya ebyemizannyo katemba n'okuyimba tewali kuwa school fees okutumbula obulambuzi obwo okuzengulula ebyaki n'obulimi obw'omuzizi mu Uganda empya protest vote tugenda mu Uganda omala okulonda kyenva nkusaba obutavaawo okukakuma bwana gundi kabalwengo kanudde liiso okukalondola obutakabba yasava leadership ng'omulonzi gwe bosi gwe kalijjuutuka n'obbettaka ly'omuntu oli ejjusa ekyakuleeta mu Uganda empya gavumenti z'ebitundu ambi tuyina okuziwa amaanyi abo bankolera bweru nga baweereza nnyo wano ssente balinsibwa nga kyamuwendo essuubi n'okubazaamu amaanyi enkolagana n'amawanga ga wabweru bannayuganda abakolera eyo tulina okuvuganyisiza abazungu enkulaakulana okutatulikaawo mu Uganda empya nga tukuuma obutonde bw'ensi okukosa n'obugagga bw'ensibo ebibonerezo ebisaanidde ebirisalwawo mu Uganda empya bannabusiro isi balukakamba twala mu Uganda mpya katata mukama waago odwawulira nsibudde ebibye wantumye nyimbe wembuzebuko netona wentewentemyetemye Uganda empya awangaala omwana wa Mutesa protest vote tugenda mu Uganda omala okulonda kyenva nkusaba obutavaawo okukakuma bwana gundi kabalwengo kanudde liiso okukalondola obutakabba yasava leadership ng'omulonzi gwe bosi tugenda mu Uganda mpya.